all these on my way. Yeah. I just wanna get them off guard on my way, you know?
Yeah. Like,
nigga, fuck.
Signs.
Shit.
Signs.
On my way. On my way. On my way,
on my way,
you on my way, you on my way, you on my way, you on my way, you on my way, you on my way, but it's okay, it ain't okay, oh, ain't okay, but it's okay, it ain't okay, but it's okay, it ain't okay. But it's okay,
get the fuck off my way. Niggas, I can't say this every day. Niggas, they come again and again and again and again and again and again. Wild, wild west is on the way. What you gonna do anyway? You used to be the cream on the top. Now you're the creepy on the floor.
Sons. I have to carry on with this flow. I have to carry all these boxes. I have to. I have to know how to end the E. My enemies coming out at me. My energy's feeling like I'm faded. We all jumping up until we're free. Fuck the police up and I mean. Instead of saying freeze, you put the knee.
Satana sugen delenium. Satana sugen delenium. Satana sugen delenium. Satana sugen delenium. Kudala ndacisha amajita ngenduku somlomo kwiqonga labatsha kanti ndizakhela intshaba ngomculo obuciko ndinzulu kwisikithi solwandle hananabhatata zahara madala makudeda ubuqolo kuvela imali ufuna ibhife ebhutshari ungenamali kwedini ulekwa yintaka inyathi ndimukulo mculo ndibuza indlela nxa ulahleka ndakubonisa igwadane ndakunyathelisa mevu yandiva cleva ndibojikali okwefoxbay kaveka ndifuna irasa ishumile iminyaka ndibala imali kwiharibita kuyabalekwa size ngobuso bemfene kalisa andixela ufotyela phof ke okrobileyo isibhedlele ngunofotyela phulaphula joli ikhwelo mayophule le nkomo yibhif kamayini igama kwethinantsukane endleleni amakhwenkwe phandle ityhane endala nxa ityhayizele esibaneni kuhle kukubi kwabandizondayo ndilithambo lenyoka sityekololo ndiyabahlaba ndiyabahleka nxa bendihleba osofia ndaba ndiyabashiya ngespidi xa ndiyitshayisa imali xa ndiyitshayisa imula sathana suke endleleni yam sathana suke endleleni yam sathana suke endleleni yam sathana suke Yeah.